loli le 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 le. Achita, miso sai mo. Yeah, yeah. Lo 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 lo. Eh, I think it bato bato bato. Ujagomboa moyo wangu lipowekeza mama. Eh, mwenzako pato pato pato. Umefunga moyo wangu utalekeza kona. Eh, mariponi duniani aera kuhesabiwa. Ipo siku talipa. Changamoto mitihani na kadhalika tumeumbiwa yatapita. Yeah, eh, ile michezo ya kudodo ukaudonyoa moyo toto ukautoboa maiwe. Kweli we hauna toko shina umeng'oa kukichocho ukachokoa maiwe. Ajua ni ngumu kuibadilia, mwingine umempenda we. My baby we we we. Mweza kwenda nisumbua kiri, mwingine umempenda we. My baby we we we. Kwa moyo kalijenga Yesu umeiweka no 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 eh. I don't live without na kupenda japo mbali umekwenda unaninyanyasa no 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 ile michezo ya kudodo ukaudonyoa moyo.